exclusive from ZambianMelodies.com.
Pepo ni nyanja, ziribe makutu, kama mawanu, zima wamba, yes. Zonse ndaona, inede masonga, muda zirenga, ndinu, ni mawanu. Dijani sichi mpera, ino moka nangola, mawanu sabwerera pachabe. Chitika inu mukala mula, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pachabe. Kumwamba kutari kwa peze kanyenyezi, kumwe mbala meni ndege zizi ngafikeko, pomwe pama imatu wa mu mlenga lengamo, palibe cha moyo chinga yandikirepo. Anaziringa dimau wake Dimao chabe, zonzezo inu dimao chabe. Dijani sichi mpera, inu moka nangola, maua no sabwerera pachabe. Dijani sichi chitika, inu mukala mula, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera, maua no sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwe, mau ano sabwe le la pachabe.
Tricky Beats.